Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro bitandukanye dukora ku biyaga bigari cyane cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu kiganiro gishize twabagejeje ukuntu abanyapolitiki batandukanye bakiriye icyemezo cya Komisiyo y'amatora mu Rwanda yahaye icyuho Paul Kagame akiyongeza indi manda ndetse akaba azashobora no gutegeka kugeza ubuzima bwe bwose mu gihe aba umwari Diane Rwigara na mwene data aribo bakandida bafatikaga bashoboraga kugira ikintu wenda gishyashya bazana yabigijeyo iyo komisiyo y'amatora yabigijeyo hanyuma noneho igaha abaherekeza batatu babiri Paul Kagame ikamuha umuherekeza Frank Habineza na Mpayimana Philippe ariko urebye muri rusange badafite ikintu gishyashya gitandukanye cya FPR Inkotanyi nk'uko abantu batandukanye bagiye babigaragaza bavuga yuko ari abaherekeza ari abamotsi ba Paul Kagame. Muri iki kiganiro rero cy'uyu munsi tugiye kuganira na General Emmanuel Habyarimana. General Emmanuel Habyarimana ni umuntu wize ibya gisirikare, ni umuntu kandi wabanye na Paul Kagame, barakoranye bugufi bya bugufi, aramuzi, yabaye umukuru w'ingabo, yabaye secrétaire d'état major, byose araza kutunyuremo muri makeya uko azi Paul Kagame na sisitemu ya FPR. Hanyuma noneho muri iki kiganiro dufasha gusesengura mu by'ubuhanga ibyerekeranye n'umutekano w'isi ndetse n'ingabo adufashe kumva ariya matora yo mu Rwanda ikintu ahatsi. Reka rero muhe ikaze mu kiganiro cyacu noneho atubwire niba hari icyo nibagiyeho gatoya acyusuze hanyuma noneho dutangiye ikiganiro. General Major Habyarimana turagutumiye tuguha ikaze muri iki kiganiro.
Urakoze Semana Tarsisi kuba ubonye aka kanya ukampa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga ku bibera mu gihugu cyacu cyane cyane biriya bijyanye n'amatora kuko biriya bijyanye n'amatora ni ikibazo ni processus ikomeye ishobora kugira ingaruka nyinshi ku mutekano w'abenegihugu ndetse no ku iterambere ryabo. Rero kuko nk'uko wabivuze n'izi bintu bijyanye na strategie militaire niga n'ibintu bijyanye kuko ndi profete d'état major niga n'ibintu bijyanye n'umutekano w'isi ndetse n'iby'ingabo kuko mfite doctorat muri sécurité internationale et défense. Ubwo rero kandi kuko Kagame twarabanye turakorana mba ministre w'ingabo nkora n'indi mirimo inyuranye mu bya gisirikare. Ubwo rero kuko ikibazo cyerekeranye na processus iri kuba mu Rwanda mfite icyo nakivugaho ubwo turibuze gukomeza. Murakoze.
Urakoze kuduciramo muri makeya uko wakoranye na Kagame kandi nibyo wize bitandukanye biduza kudufasha kumva neza ukuri dukorere isesengura abantu bakumva ahantu bihuriye n'umutekano w'igihugu n'uw'isi ndetse n'uw'abantu. Muri iki kiganiro rero reka ntangire nkubaza nti ese mon major mon général ari amatora uyabona gute?
Ikibazo cy'amatora mu Rwanda ni ikibazo cy'insubiye. Mu by'ukuri amatora ni processus ijana n'imiterere y'ubutegetsi mu gihugu. Imiterere y'ubutegetsi bwa Kagame n'agatsiko ka FPR bafatanyije ntabwo ishobora gutuma mu Rwanda haba amatora asesuye, amatora ashingiye kuri demokarasi n'ubwisanzure bw'abaturage. Ntibishoboka, amatora nk'ayo ntashobora kubaho mu Rwanda kubera ko murabizi neza ubutegetsi bwa Kagame nabo bafatanyije bo muri FPR bake ni ubutegetsi bw'igitugu, ni ubutegetsi butitaye ku baturage, ni ubutegetsi bushingiye ku muntu umwe ibyo bita dictature ndetse bujya kuba nk'ubutegetsi bwa cyami monarchie absolue. Ubutegetsi nk'ubu rero butandukanye na principe zigenga demokarasi arizo zituma abaturage bishyiriraho umuyobozi bishakiye kandi babona ubafitiye akamaro uzabakorera atabikora neza ibyo bamushinze bakamukuraho bagashyiraho undi. Ubutegetsi nka buriya rero ntaho buhuriye n'ibyo ngibyo, ni ubutegetsi bwa dictature bwa monarchie absolue. Ikindi kandi ubutegetsi bwa Kagame bufite indi nenge ikomeye ku buryo butashobora gutegura amatora. Ni ubutegetsi bwashyizweho kwashyizweho n'abampatsi ibihugu kubera inyungu zabo. Ubutegetsi bwa Kagame buriho ubu umuntu yabugereranya ndetse kandi bufite ibintu byinshi buhuriyeho n'ubutegetsi bwabayeho mu Rwanda nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu, igihe habaga inama mpuzamahanga mpuzabazungu abanyazungu b'i Buraya, ikarangira bagabanye igice cya umugabane w'Afurika, bawuteye imirwi, Abafaransa bagafatamo igice, Abongereza bagafatamo igice, Ababirigi, Abaportuge, Abayesipanyoru, bose bakagenda bifatira ibice nk'aho bagabanaga. Kera nazaga mbundi iwacu y'inka yatembaga, abaturage barazaga bagacamo imirwi, buri muntu agafata igice cye akajya kugikoresha icyo ashatse.
Ubwo ushatse kutubwira ya nama yabereye i Berlin rero niyo ushatse kugereranya n'ukuntu bagabiye Kagame wenda u Rwanda n'agace k'ibiyaga bigari?
Nshatse kubabwira ko nyuma y'iryo gabagabanwa isaranganywa rya Afurika barigabana baricamo imirwi, ku birebana n'u Rwanda, u Rwanda rwahawe Abadage nyuma ruza guhabwa Ababiligi. Kuruba iyo wahabwaga igice rero cyabaga ari igice cye yaricaga agakiza, amazi yaraye, imvura yagwaga muri icyo gice yariye, ubutaka bwarubwe, ibiri munsi y'ubutaka byaribye. Inyamaswa zarize n'abantu mu by'ukuri bashaka gusa nk'aho ari inyamaswa nabo barabi, yabakoreshaga uko ashatse, yaricaga agakiza. Baje rero mu Rwanda basanga hariho ubwami icyo gihe, ndibuka ko ngira ngo hari ingoma ya Rwabugiri yari imaze kurangira. Rwabugiri yashyizeho Ntarindwa amaze kumukorera ku deta Irucuncu, umugabekazi ari we wiri imbere, noneho bamusimbuza Musinga wari ukiri umwana. Mu by'ukuri ubwami bwarashegaga, noneho abazungu baje bageze, Abadage bageze mu Rwanda, kuko bari bamaze kugabana umugabane ari uwabo bagomba kuwukoresha icyo bashaka, bareba ukuntu bakoresha abo basanze b'Abanyarwanda kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro, kugira ngo bahinge amakahwa, ibireti, bahinge za kenkina, kugira ngo bakore imihanda ituma ibyo bintu bigenda nabo bagendamo, kandi babahingire n'ibindi bintu, baborore n'inka, barya inyama, banywa amata. Noneho basanga bagomba kwiga amayeri yo kugira ngo bategeke kandi ibintu biborohere. Nibwo rero bafashe umwami basanzeho icyo gihe ari Musinga, baramubwira bati wowe dore muri abacu, iki gihugu bakiduhaye nitwe bakuru bacyo, mwebwe ntacyo mugifite muvuga, ariko dushobora gukorana kuko mwebwe abari ku butegetsi b'Abatutsi turabona musa nk'aho mwamuze ubwenge, turabona nk'aho murusha bariya abandi ubwenge no gutekereza, none turagira ngo tubabwire ibyo mukora nimubyemera, namwe muze rero ubutaka mubukoresha muvanamo ibyo twababwiye, ariko namwe tubarekera uburenganzira bumwe na bumwe, icyangombwa ni uko butanyuranya n'uburenganzira bwacu. Nibwo rero babwiye umwami bati wowe uri umwami uzaguma ku ngoma yawe, ariko umenye ko utegeka u Rwanda ari rezida, wowe uzaguma ku ngoma yawe i Nyanza, uhabe aho ngaho abaturage, kuko ari wowe bazi baze bamenya abari wowe tuzadutuma ku baturage. Abashefu nabo ni uko bazaba mu materitwari, ariko bamenye ko utegeka teritwari ari adiminisitateri w'umuzungu wa teritwari, nabo tuze tubatuma baze batumwa ku baturage kugira ngo babazane bakore ibyo dushaka babyare umusaruro. Nibyo bituma rero nkubwira ko ingoma ya Kagame iriho ubu ya FPR na FPR n'agatsiko ka FPR imeze nk'ingoma y'ubwami nyuma ya iriya conference ya Berlin yatumye Afurika igabagabanwa, kuko Kagame nawe uko yagiyeho hari abamushyizeho bariya. Icyo nashaka kugira ngo usobanure ni uko icyo gihe abagabanye abaciyemo imirwi Afurika bari abazungu b'i Burayi, noneho nyuma y'intambara y'isi ya kabiri abatsinze iyo ntambara ntabwo ari abazungu b'i Burayi. Intambara yatsinzwe n'Abanyamerika, itsindwa n'Abashinwa n'Abarusiya. Noneho baravuga bati ariko ko twamenye ko muri Afurika harimo ibintu byinshi by'ubukungu, bari abazungu kandi bakaba ntacyo bashoboye, batashoboye no gutsinda intambara, kuki bakomeza akaba aribo ba nyirafurika kandi irimo ibintu byinshi natwe dufite inganda dukeneye ibintu birimo. Nibwo rero bagize bati duhimbe strategi, bahimba strategi yo kuvuga bati tubwire Nations Unies itange independence mu bihugu byose bikoronije. Ntabwo ari uko bakundaga Afurika cyangwa ibindi bihugu bikoronije, ahubwo kwari ukugira ngo babyake bari abazungu bagiye babifata. Independence rero ibaho, ariko bari abazungu nabo bo mu Buraya ntibabyishimira. Niyo gituma hagiye kuzamo ibintu bimeze nk'intambara, Abanyamerika bagafinansa bamwe abamerisoneri bamwe abazungu abandi, hakaba intambara, hazamo n'hariya amakimbirane hagati y'abakomuniste n'abandi batari abakomuniste. Nicyo cyatumye mbese strategi iriho ubu ngubu mu Rwanda itindaho gake. Ariko nyuma ya iriya mire ya Berlin, aho biriya by'ubukomuniste na Gerhard Ford biviriyeho, Abanyamerika, Abongereza barafatanyije n'abandi bose bafatanya nk'Abayisraheli n'abandi, ya strategi yo kugira ngo noneho bigarurire uduce twa Afurika barayikomeza, batangira kuyishyira mu bikorwa. Icyo bagomba gukora ni iki? Ni nk'uko byagenze abazungu baza mu Rwanda nyuma ya konferansi ya Berlin. Baravuze bati twebwe noneho duhindure strategi ho gake, dushake abantu tubahe ibyangombwa imbunda, bagende barwane bavaneho ubutegetsi buriho, kuko hari transition repubulika zari zigiyeho zitaranakomera, ariko batazishimiye abazungu. Ndibutsa ko repubulika y'u Rwanda imaze kuvaho, u Rwanda rwigenze mu 1962, nyuma yaho gato Abanyamerika basabye u Rwanda, basaba Kayibanda na leta y'u Rwanda ko bakora ibibuga by'indege hariya mu Bugesera, ko baza mu Rwanda bakahagira base militaire, barabyanga. Ibyo rero nta nubwo byabashimishije, baravuze ati noneho mureke tukwereke mu karere k'ibiyaga bigari tuhigire strategi. Ariko n'ahandi ku isi barazize, nk'ibiba muri Moyen Orient no muri Zaribia n'ahandi muri Iraq. Ariko ndavuga ibirebana na Afurika y'ibiyaga bigari, ibirebana n'u Rwanda. Nibwo rero baje baravuga ati ibizatworohera, tuzaba dushaka agatsiko k'abantu cyane cyane minoritaire, ari mu madini, ari mu byerekeye za etni, tugashyigikire tugaha imbunda karwane, nikamara kurwana gashoza intambara twebwe tuze tuvuga ko turi kurengera ku gatsiko, kuko ari abantu bake barengana. Noneho mu Rwanda aho byari n'amahire, ako gatsiko hari abatutsi bake bari baragiye mu buhungiro badashaka gutaha ba monarchiste, ntabwo rero bafashe abana babo n'abari bakiriho bakayihura Michel bande bose na ba Tito Rutaremara, bose barabafata bati mwebwe tugiye kuzabashyigikira mukore intambara tubashyire ku butegetsi, ariko mwebwe icyo muzadukorera ni iki? Tuzagenda kuko turashaka ubukungu bwa kare ya karere, turashaka ko mubirebana n'u Rwanda, u Rwanda ruba igihugu central, rukagira abasirikare benshi dukoresha icyo dushatse, tukabaha ibyangombwa byose, ariko noneho n'u Rwanda rukadufasha kuje muri za Congo kwagura ubutaka, hari amabuye y'agaciro tukayafata. Ni ukuvuga rero icyo nashaka kuvuga ni ubutegetsi buriho mu Rwanda gusa nk'ubwa cyami, nabwo Kagame ni umukozi wabariye, agengwa na bariya nk'uko umwami nyuma ya 1885 atigengaga atari afite mu by'ukuri ubutegetsi, nawe ni komeza bakamubwira bati wowe uzagenda wihe ibyo ushaka ukore ibyo ushaka, uri umwami, uri tout puissant, ariko noneho kugira ngo tubone ibyo tubwira abaturage bacu, kuko ubu ntibakwemera yuko dushyigikira umuntu umeze atyo, uzi ukora ikinamico ry'amatora.
Iyo kinamico ry'amatora ndumva urimo kurishyira mu ndorerwamo ngari y'ofisi ibayeho, yuko hari bampatsi ibihugu bagenda bafata uduco tw'abantu abanaba banyamuke baba mu bwoko cyangwa mu madini, bakabakoresha kugira ngo basahure ibihugu uko bishakiye bakomeze inzira yabo. None watubwira muri magambo makeya Kagame uko urimo kubigeranya gutyo, kandi bikaba bigaragara yuko abantu bazanye uduseke bavuga yuko rwose nta wundi muntu waza ngo asigasire ibyari bimaje kugerwaho iterambere, ngo ni abaturage bamusabiye yuko akomeza, kuko nawe yari yaravuze ko atazakomeza, ariko bitungura abantu arakomeza. Turiya duseke waduha ikihe gisobanuro? Ese koko ni ubusabe bw'abaturage cyangwa birasanzwe yuko ibintu nk'ibyo ngibyo biba abo bampatsi ibihugu bakabiha umugisha kandi rimwe na rimwe hari igihe baba bamaze guhararuka umuntu
ntabwo bahararuka umuntu iyo baharurutse umuntu bamukuraho niyo baba baramushyizeho ibindi byose ni ikinamico kagame ni nk'uko na Museveni ariho mu buganda kuko niho watangiriye yabaye yashatswe n'abanyamerika ashakwa n'abongereza bagirana amasezerano nk'uko nayakubwiye barabwira ati tuzabashyira ku butegetsi ariko kugira ngo turejitime ubutegetsi hazaba intambara nko mu rwanda intambara yarabaye basanga ubwo idahagije kuko mu by'ukuri ndetse babonaga no kuyitsinda biruhanyije bakemeza abaturage ko abantu baje baturutse hanze bakeya b'abanyarwanda baje bakavanaho demokarasi noneho bagategeka intambara nicyo cyatumye baha isura mbi baha isura yo kugira ngo izarangire mu by'ukuri kagame ari legitime yarangiye koko kagame ari legitime muri isansi ko abahutu nyamwinshi bari aho yarangiye babita abajenosidere bakavuga bati umujenosidere ntashobora kubona ubutegetsi abatutsi bari mu rwanda irangira babagize ingaruzwa muheto kuko baravuga bati kagame niwe wabarokoye yatabarokora mba mwarashize urumva rero ku mpande zombi yabagize abantu b'ingwate zituma we ari we wenyine ugomba gutegeka ubwo biraza muri biriya by'ubutegetsi rero niyo ituma bavuga ati kagame na propagande mediatike z'abazungu bamushyize ahantu berekana yuko adahari u rwanda rutabaho ko ndetse na jenoside zagaruka ko ndetse abantu bashyamirana bakicana ko ndetse abahutu bakongera bakica abatutsi basigaye ko kagame atari nzi abatutsi mu rwanda basigaye batabaho ndongo nicyo kintu rero kagame bamugize baringa kagame bamaze kumugira baringa nibyo biriya byose yahinduye ibirangantego by'igihugu yahindura sisitemu niba na kera ku gihe cy'ubwami baravuga bati ni ingoma umwami ni shebuja w'akaringa n'inyundo bakavuga ko umwami ari sembure y'ingoma yari ingoma nyine iruhande hari intare iruhande hari nyiramusambi ari byo semboro amburemu z'u rwanda
ariko izo ntare urimo kuvuga n'umuntu uza muri fpr nabonye bafite icyo kirangantego hariho intare
ndibuze kubigeraho noneho rero kubera yuko kagame yashakaga kuba ku ruhande rumwe akaba umwami nk'uko abami bari bahozeho kera ku rundi ruhande bikagaragara yuko ari umudemokarate ashyigikiye repubulika kandi akora ibikorwa bijyanye na demokarasi kuko nibyo abazungu bashaka barashaka yuko agumaho akaba umwami kandi ariko mu bihe mutaba bagashaka yuko agaragara nk'umuntu w'umurepubulike w'umudemokarate nicyo gituma rero bavuze bati hindura ibirangantego ntiwagumana biriya by'ubwami by'ingoma bavuze rero bashakashatse nibwo bageze ku giseke ariko bashakashaka nabi igiseke gipfundikiye ariko igiseke icyatumye uko bigaragara ni uko ubutegetsi bwa kagame bushingiye ku kintu kimeze nk'abaringa ikintu kimeze nka shadow bakreye bakavuga bati ni ikintu kiri aho ni kinini ariko nicyo kirinda abatutsi nicyo gituma interahamwe zidakora ibi ni kitariho u rwanda rwashira ariko icyo kintu ntawe ukibona bagitsindagiye mu giseke rero barapfundikira abaturage ntibazi ikiri mu giseke barakikorera gusa kiri aho giteretse aho no mu ibendera ni ikirangantego cy'u rwanda iyo bavuze ngo uburumbuke bashaka uburumbuke bari gushyiraho ikigega cyangwa se n'umutiba niwo uruteye igiseke iyo bashaka uburumbuke bari gushyiraho amasuka nk'uko yari ahari n'umuhoro n'ubwo bawuhaye icyitiriro kitari icyawo nibyo bikoresho abanyarwanda bakoreshaga bakagira uburumbuke bagahinga bagatema amashyamba bagatema ibiti bakubaka amazu ibyo byose byari semboro z'uburumbuke n'ubukungu ariko kagame we yazanye igiseke gipfundikiye kirimo baringa ikanga abanyarwanda ngira ngo uribuka Museveni muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda yabwiye perezida Habyarimana icyo gihe yaramuburiye afite amubwira ko hazaza mu rwanda baringa yaramubwiye mu gihe cy'igati ntumenye baringa numenye shagama undi ntabwo yabyumvise icyo gihe ahubwo nyuma niho byagaragaye bashyizeho ikintu kimeze nk'abaringa icyo kintu ariko gikuriwe mu by'ukuri ntabwo gikuriwe na Kagame gikuriwe na Clinton umujyanama we gikuriwe na Tony Blair umujyanama we gikuriye n'abariya bazungu bose yahaye za universite bategeka n'iki byose naho Kagame we ni ikintu kimeze nk'abaringa araho gusa na twabaringa duto ngaruka kuri bya biseke abantu bafataga uduseke dupfundikiye n'abagabo beza bafite inkoni bafite imishanana bitwaje bakabashyira mu mabisi bakava hirya no hino n'iduseke bakatujyana muri asamble ngo bazanye ngo bintu ngo birimo amajwi ngo y'abaturage nitwabaringa twabaga turi muri ibyo biseke duto bakatuzana muri parloma baduteranya tukaba icyo cyabaringa kinini ariko nta muntu wigeze amenya ibintu byari muri ibyo biseke nta wigeze abibona ntibibaho nta n'uwari kubibona ntizabaringa gusa nibyo rero Kagame yakoresheje akoresheje baringa biterabwoba ati ibintu byaragiye barabyanditse biri mu biseke byageze muri asamble bigaragara yuko ari njye bashaka gusa nta ubibona nta ubizi none ubu ngubu utazabikurikiza bizamubaho azagira ingorane niba ari umuhutu muri jenoside azaba agaragaje ko ashaka kongera gukora jenoside niba ari umututsi wacitse ku icumu ni akazi ke azarindwa nande ibi byose ntizabaringa ziri muri utwo duseke duto ziri muri icyo giseke kinini nibyo by'amatora y'u Rwanda rero nkubwira nti bukeye rero baringa barazikusanya baje kuzikusanya bavuga ko ngo habaye amatora avuga ko Kagame aza kubera ko rumu yategetse neza ari we mwene ari we
wazanye amajyambere
ari we urinda abajenosideri akababuza gukora ibyo bakora ari we urinda abacitse ku icumu ari we uzanye iterambere ko bagomba kumuha indi myaka irindwi mbere y'uko atangira kuba umwami nyawe kugeza muri uvivu n'uvivu nuko nk'uko byagenze mu by'ukuri urebye n'iriya constitution batoye tubigarutse ku by'amatora mu by'ukuri Kagame bashyiraho iriya constitution bakemeza ko bayitoye bari bemeje ko Kagame aba perezida ahubwo iriya komisiyo y'amatora yateganye yateguye amatora yishe ibikubiye muri constitution abayigize bagomba gufungwa ahubwo bagahanwa kuko ni anticonstitutionnel Kagame yaratowe yahawe imyaka irindwi byanditse muri constitution abo bandi batora barashaka gutoza iki ko binyuranye na constitution ariko barabikora kuko abanyamerika barababwira bati eh nimudakoresha amatora mudakina ije y'amatora abaturage b'iwacu bazatubaza ndere bitangiye gusakuza batangiye kutubaza ibyo Kagame yakoze mu ntambara yatsemba abantu yica abantu zabyumba akora ibi n'ibi za kibeho none birakubitiraho nuko ari nta na demokarasi hari bigende gute mugomba kwerekana yuko Kagame ari umuperezida mwiza ariko bikanyura mu matora mukayahambira ku baturage akabaho komisiyo ikayategura mukakora ariko ku buryo Kagame ari uyatsinda nubwo asanzwe yanditswe muri constitution abanyamerika bakabona ko Kagame yatsinze amatora abongereza bakabona ko yatsinze kandi agatsinda amatora nyamara abaturage barangije kumutora byanditse muri constitution donc urumva ni ibintu byo kugerekeranya ubwami na monarchie repubulika ariho kubwerekeye monarchie kubera igitugu ariko bagakinwa role y'amatora kugira ngo berekane ko ni monarchie republicaine sinzi ko ni ibintu bisa bahimbye ubundi ntibibaho nicyo gituma ronye babwira yuko amatora bari abayagiyemo bose bashatse kuba abakandida barabizi nabo bazi ko batari gutorwa ariko ndakeka ko babikoreye kugira ngo bagaragaze yuko iriya baringa ya Kagame idashobora kwemeza amatora kandi niko byagenze mwarabibonye ejo bundi abayabamaje bakavuga ibyo bagomba gukora ku mugaragaro bakabona ibyangombwa byose nubwo bitari ngombwa biriya bintu byose byo gusinyisha ngo mu makomine nahe nta simbonaho bihuriye n'amatora noneho rero bari bikora byose barabitunganya ejo bundi ngiye kumva numva ngo aribo bavuze ngo yabuze amajwi ngo nibari 18 yaratanze abantu ngo yabuze abantu 18,572 ngo abura 28 wasobanura ute ko umuntu yatanga abantu barenze igihumbi wavanamo 38 abandi bagiye bo ko nabo bariho bawashize abo berekanye banyuranye n'amategeko ni 38 abandi barenze 600 bagiye he bakurikiye si abanyarwanda bo n'uriya mwene data n'ubukora Diane niko byamugendekeye kuko bo baravuga ati bari abantu bajya ku mugaragaro bakavuga ko u Rwanda ari igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu, ari igihugu kitita ku baturage imibereho yabo myiza, ari igihugu kitarinze umutekano w'abantu bose, abantu bagenda bapfa buri munsi, ari igihugu gisengera abantu amazu ku mugaragaro, ari igihugu abantu batakigira amazi yo kunywa banywa ibiroha. Ejo bundi numvise bambwira ko no mu Mutara ngo abantu basigaye bacana inkweto arizo batekesha zashaje n'imyenda yashaje, noneho ngo ibiryo byose bigasha binuka. Amazi ejo bundi numvaga bari kumbwira muri mu burasirazuba ko ngo ijerekani y'amazi igura amafaranga 800. Ibyo rero byose urabyumva, nibyo byo guhindagura amata intara rero ngo kugira ngo yobyugurare ngo iburasirazuba aho ngaho ni hehe ko hari amateritwari y'u Rwanda ikitwa Kibungo, Byumba, Ruhengeri, iki ibyo by'uburasirazuba yabizanye kubera iki, bivuga iki ko atari gakondo y'u Rwanda? Yabivanyeho iki? Yabivanyeho ubwoba, kubera ko yaravuga ati iyo bavuze Byumba abanyabyumba baravuga ati bati yatumariye abantu, iyo bavuze Ruhengeri bati bati yatumariye abantu, iyo bavuze Muvumba, Bwisigi, Muhura, Murambi, Butaro, Cyeru, aravuga ati namaze y'abantu Kibeho, agahitamo ro kuvuga ngo niyo ngiyo ngo iburasirazuba, ngo niyo ngiyo ngo iburengerazuba. Byose arabivanga biba baringa, ariyo abanyarwanda bagenderaho ubu. Rero amatora yo ni ikinamico, ntibaringiraho gusa, ntacyo ashobora kubaho, nta matora ashobora kubaho. Ariko abashaka kubihinyuza ngo babigaragaze babakora neza nabo nta kibazo. Ariko njye ku bwanjye nzi neza ko ku buryo bwa geopolitiki nta matora ashobora kubaho mu Rwanda. Kuko amatora abaye hajeho umutegetsi nk'uko bariya babivugaga, utangira akavuga ati ariko u Rwanda kuki rumeze rutya, u Rwanda kuki rufite abakonseyi b'abazungu? Ese akabaza ko u Rwanda bamaze iminsi bavuga ngo rufite amabuye y'agaciro menshi za coltan zigurishwa, amafaranga ava muri za coltan za gasigereti abahe nangahe ntawigeze ayavuga, ntibaringa. Baravuga ngo ni byinshi cyane ngo u Rwanda rufite kimwe, ndetse ngo ubu cyashyizeho n'inganda zitunganya amabuye y'agaciro. Ariko batunganya amabuye y'agaciro angana iki? Avamo ni amatona angahe? Avamo amafaranga angahe? Abikwa he? Akozwe iki? Nta n'umwe
uhazi.
Ni kimwe n'amakawa, avuga ngo za maraba hehe ngo hahinga amakawa meza menshi, havamo amatona angahe? Amafaranga avamo aje he? Kuko n'abanyeshuri mu mashuri bavuga bati nta buruse tukigira, ko abarimu badahembwa, ayo mafaranga ava muri ibyo byose, kandi ko bavuga ngo byateye imbere abarihi. Nicyo gituma rero ari Kagame ari n'abari abazungu bamushyigikiye ntibashobora kwemera ko hatorwa umuntu nyawe w'umunyarwanda ufite ibitekerezo uzabaza abantu bati ibi n'ibi, ibyiza by'u Rwanda biri he, amakawa y'u Rwanda amafaranga avamo yagiye he, gasegereti y'u Rwanda amafaranga yagiye he, ko tubona bimeze nk'igihe cya gikoroni aho twacukuraga bikagenda, aho n'abafite inka n'abatware n'abashefu bajaga kwa Doburu Gravu bakabahurumiya kuri buri nka, inyama zikagenda, amata y'umazi abataranayaguraga. Ibyo bintu rero urabona ko abazungu nabo ku ruhande rumwe ntibashaka ko amatora yabaho ngo hatorwe umuntu nyawe uzi ubwenge. Na Kagame kandi we nk'umukozi aravuga ati haje undi mukozi we ufite agaciro kandi abaturage bakunda, njye umaza ibyanjye byarangira. Nuko nguko
Banyarwanda, Banyarwanda kazi, namwe nshuti z'u Rwanda, igihe kirageze ngo dufunguke amaso, kuko nitutareba kure tuzakomeza guhangayika.
This is game, bado niko game, nimetoka nyumbani na nimeenda mbali, maisha ni hatari, ndani ya hii safari najaribu kutafakari. Niko kando ya bahari, nimekimbizwa nchi yangu na mizigo migongoni, nimepoteza jamii yangu, sikujua kama nitakuwa yatima. Sasa naishi ndani ya jangwani, sina mpango wa kesho, nimekuwa kamfungwa, nimekuwa sadaka ya FPL kufanikiwa. Hawana adabu, hawana huruma, hawana upendo, hawana umoja, hawana upatanishi. Tunahitaji mabadiliko, tunahitaji mwangaza mwema, tunahitaji uhuru ndani ya nchi. Igihe kirageze ngo twongere kwihitiramo icyerekezo cy'u Rwanda rw'ejo. duhuriyeho twe
ndumva utunyuremo muri make kubona ikibazo cy'u Rwanda cyane cyane ibyo by'amatora ko ari ibintu ubona ariyo baringa bubatse ariko iyo baringa yagiye bokwa umunsi ku munsi wenda baranayiteguye bateguye playayo ubu ngubu maje kutunyuramo muri make yuko recondition no kuvuga ibintu ngenderwaho kugira ngo amatora aba yaba mu bwisanzure mu bwisesure mu Rwanda nta bihari hanyuma noneho nkawe wakoranye na Kagame bya hafi umuzi neza wenda n'ishyaka rye no gute utigeze uribamo ariko wakoranye n'abantu benshi bari mu ishyaka rye ndetse benshi babaye impunzi mugenda muhura hirya no hino ubona kugira ngo iyo baringa ibeho utwo twabaringa tugende tubaho hanyuma bize kugeraho cyabaringa kinini kiyobowe na Kagame gifite nabo bakonse b'abanyamahanga bifite izihe ngaruka ku baturage mu byerekeranye n'umutekano wabo mu byerekeranye n'ibingi by'amatora abo twavuze ba Diane ba mwene data batinyuka kuvuga ibibazo uko biri batinyuka kuvuga karengane batinyuka kuvuga ubwicanyi bukorwa na FPL inkotanyi abantu barebera bifite izihe ngaruka aya matora abaye noneho muri zo condition muri yo contexte bizagira izihe ngaruka
amatora nyina kubwiye kare ko amatora yarangiye umunsi Kagame bamushyira muri constitution bakavuga ko afite imyaka 7 ya transition yo gutegeka mbere yuko akomeza noneho ubuziraherezo iby'amatora byararangiye ibyerekeye ingaruka rero nta nubwo ari ingaruka zizaba zitewe n'aya matora agiye kuba gusa ni ingaruka zijyanye na sistemu y'abaringa yubatswe mu Rwanda iriya sistemu y'abaringa yubatswe mu Rwanda abayubatse ari bane bampatse ibihugu bashyizeho Kagame bakamufasha kuyubaka ku nyungu zabo na Kagame akaba yumva imufitiye akamaro kubera yuko byitwa ko afite indege byitwa ko yitwa zunguruka ko afite amazu za Kigali Convention Center ibyo byose ko ari umwe mu bakire b'aba perezida ku isi ariko uretse ko nawe ubwe ni ingaruzwa muheto bizamugiraho ingaruka nawe umunsi bavuze bati turabona ugomba gusimburwa tugashyiraho indi baringa undi muntu uhagararira baringa atari wowe ubwo ibyo bizaba birangiye ariko kubaturage rero kubaturage ingaruka zatangiye kubaho kera muzi neza ko umuntu wese watangiye kuvuga ko ashaka kwiyamamaza kuba president kubera ko atari yumva atumvaga wendi dynamique internationale de géopolitique de puissance d'occupation ça cyangwa se yabyumvaga akavuga ati reka ngerageze ndebe wenda hari icyo byatanga tuhayera kuri ba niyitegeka twahera kuri babizimungu bashatse gushinga amashyaka uzumba zitiwe wakoranye na FPR babizimungu yari ari muri FPR ariko yageze harabyumva abyumviye yatangiye guhindura wabonye ko ashinze ishyaka rye wabonye imyaka yamaze mu munyururu hari n'abandi abari izindi batangiye kubyumva wabonye ko bahunga igihugu bakabasanga iyo bari bagapfa bakicwa wabonye ko uriya
Senda Shonga
watangiye kubyumva yahunze igihugu bakamwica wabonye ko Karegeya wabyumvise yahunze igihugu baramwica Kayumba nawe kubakiro bamuhujije inshuro nyinshi hari n'abandi benshi mu Rwanda dushobora kuvuga amazina bagiye bahunga igihugu ariko bamaje kubona ibyo byabaringa babona iriya FS ko ibintu izasiga mu Rwanda ari amahano base barenzi n'abandi benshi bahunze igihugu kubera ibyo ngibyo ari menase batangiye kuvuga ariko ibintu ko tubona atari byo byabaringa ko bigomba kuvaho abanyarwanda bakisanzura bagashyira ku bwoba bakora muri demokarasi abo bose bagiye hari n'abagiye bapfira mu Rwanda umubare murawuzi n'ejo bundi barwigara bapfa nuko baravuga ati reka dukore ngende wo mudafere mureke nkore igihugu nk'idevelope bati no batahubwo ugomba gukora mu kwa FPL atese ko nge nkumenyere kwikorera baramwishe abari ba Dr. Gasekure bavuga ati ariko ko tubona ibintu bitangiye kuba gukabye baramwishe bari abatoyi barabishe abo ariko nabavugwa mu misozi hirya no hino nta munsi ushyira hadapfuye abantu ahubwo bamwe batekereza ko Kagame agomba kuba hari nabo ajyana akajya kugurisha za ruganda zabo kuko nk'abantu 30,000 babuze iyo bita mu burengerazuba iriya muri za ngororero nta n'umwe ugezemo inyo bagiye abantu baravuga ko bashobora kuba bajana bakavanamo impyiko n'ibiki bakabigurisha. Sistemu nk'iyo rero urabona mu Rwanda ishobora kuzasiga ingaruka zikomeye. Niba abanyarwanda batumvishe neza ikibazo nk'uko turi kukivuga uku ngo bavuge bati iriya baringa si Kagame gusa, kuko Kagame ni umukozi ushyigikiwe bariya bampatsi ibihugu, tugomba kubibasobanurira bafite imbunda n'ibyo n'ibiki byose, ariko tukababwira tuti ibi bintu mukora si byo, mureke dukore neza abe cooperation igendera kuri principe international zumvikana. Icyo gihe rero abanyarwanda bagomba gushyirika ubwoba bagashyira hamwe bagasobanura ibyo bintu, bakabisobanurira Abanyamerika, bakabisobanurira Abongereza, bakababwira ko Tony Blair ibyo harimo bitemewe, ko Clinton n'agatsiko k'ibyo barimo bitemewe, bakababwira ko ndetse bafite n'uruhare ku byabaye mu Rwanda, bakabibasobanurira ku buryo butaziguye. Kuko urumva Nations Unies Amerika ari puissance ikomeye, Clinton ari president, abantu batangiye kwicwa mu Rwanda, Abatutsi bicwa, aravuga ati noneho ati ahubwo Nations Unies nive mu Rwanda. Ubwo nashaka kukwereka ko ukuntu bakoranaga na Kagame bagira ngo bamulegitime, barabata abantu Nations Unies zigumyaho, barabasirikare bari ba MINUAR, wenda batuma ibintu bihagara byahagara. Rero umuntu wacu dushaka kugira ngo tulegitime ntabone uko abalegitime, baravuga bati izo ngabo zive mu Rwanda, noneho akaduruvuye ukabeho abapfe abaziramoko yabo bayazire, noneho birangire tubivuga ko Kagame ari we hero wahagaritse genocide, ko ari we wakoze ibi n'ibi, noneho hagataho tumwimike tumuhe ibyangombwa atushakire abasirikare bazaza baje muri Darfur, bazaza baje muri Mali, bazaza baje he, nabo n'abana b'igihugu bagenda bagakorera ubusa bakajiyo ngiyo batuba ku Rwanda batazi iyo baje. Ejo bundi n'ejo ngira ngo harangiye ngo ibintu by'amatorero y'abana b'abanyarwanda biga hanze bagiye kwigisha ngo ibya gisirikare, aho u Rwanda ko rufite abasirikare barenze 300,000 nabo badafite ibyo bakora, bose abo bana barabashakaho iki baretse bakiga amashuri bakayarangiza. Ariko bo icyo bashaka ni uko abantu bose babashyira muri babakanaliza ibyo biratujyana kuri by'impunzi, bakabashyira mu cyo bita killing ground, aho babasuruveya, aho bakoresha ibyo bashaka, abanyabwenge bagapfa. Icyo cyabayeho kuva no muri 90 bica abapadiri, bica abaki umunyabwenge muri 94 bica bahereye ku baprofeseri ba Karenzi, abaprofeseri bangaba eminent. Ibyo rero barabambatse ibihugu ubu, iyo Kagame akora ibyo cyangwa undi munyarwanda utabisobanukiwe akora ibyo bakorera akazi, kuko avana abanyabwenge noneho hagasigara abantu bari aho gusa, none igihugu bakacyexploita bakacyokipa nk'igihe cya gikoloni. Ni uburyo bushya bwo gukoloniza, ariko c'est une nouvelle forme de colonisation ituma bene igihugu bakoloniza bene wabo babikorera bampatse igihugu. Nibyo rero biri kuba mu Rwanda ubu ngubu, nibyo nicyo giteye ubwoba, nicyo gituma mvuga n'abanyarwanda ari mu mashyaka, ari bakorera mu miryango inyuranye y'abanyarwanda, ari abanyabwenge, ari abaprofeseri, ari aba chercheur, ari abaki bagomba kumva icyo kibazo bakagifatanya kugira ngo bagikemure, ndetse byaba ngombwa bagafatanya n'abandi bo mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari n'ibya Afurika, dore ko Kagame asigaye avuga ngo niwe ubihagarariye Afurika kandi ari we ufatanya n'abampatsi ibihugu ahubwo kumara abanyafurika no gusahura umutungo wabo.
None se umaze kutwereka yuko iyo politike ya mpatsi ibihugu yo gushyiraho abashaka nawe akagendera mu murongo wabo, ingaruka zayo uko zimeze, ariko se matora, ndagira ngo nkubaze amatora, yingirwa amatora hari kizahinduraho ibintu bishobora gusubira dubi cyane, cyangwa abantu bakabimpunzi nk'uko yari umaje kubikomozaho, cyangwa ubukene bukiyongera, cyangwa bizakomeza byakomeza kuri ritime ku mujyo byari bisanganywe? Urabona hari ikintu bishobora guhindura yingirwamatora ya Kagame?
Ntabwo bishobora gukomeza ku murongo byari bisanzweho, kuko la dynamique sociopolitique cyangwa se géopolitique géostratégique hariho facteur abari bahimbye iriya strategie bamitiriza, ariko badashobora kumitiriza dans l'espace et dans le temps. Izo ni byo birashaka kuvuga iki, ni nk'umuntu yirutse akavumbuka nk'uko mwene data yavumbutse nkuko Diane yavumbutse akavuga ati ngiye ndabihaze ndabirambiwe ni nkuko no hanze bahari bavumbuka bati twe turabihanze turabirambiwe ni nkuko nge nizera ko n'abanyarwanda bose bari hanze bazagera bakavuga ati aho kugira ngo tuze twirwe dutigihe umwe akora ibye undakora ibyo undo bazagera bakavuga ati murabizi se ikibazo dufite ni kimwe ndure no occupation sous une forme de colonisation, une nouvelle forme de colonisation, ikoresha bene wacu kugira ngo badukolonize none mureke tubivaneho duhaguruke tubwira abanyamahanga ababikora ko tubyanze tubwira na Kagame ko tubyanze nge nkakeka ko bishobora kugaruka bizagira ingaruka mbi n'inziza ingaruka mbi nuko dictature yose buriye yisasira abantu irafunga urabona nkuru ya mukobwa Diane batangiye kuvuga ngo yibye ngo yakoranye na sinzi uko bavuga ngo yakoranye yasinyiwe n'abantu ngo bapfuye asinyirwa n'abantu bapfuye ngiye ngiye mu matora mu Rwanda muri processes bakambwira bati ijya gusinyisha abantu nkajya muri commune runaka kasanga umuntu afite indangamuntu ye pour moi indangamuntu ni ikimenyetso gihagije sinjye uzitanga sindi no muri processes yo kuzitanga sindi nyumba kubi sindi iki uwo muntu akaza afite indangamuntu akansingira kugira ngo mbaze ngo eske yibyo wapfuye eske yayikuye ntabwo ngiye bindeba mfa kubona gusa ayifite kandi yatanzwe na leta icyo ni kimwe kuko baravuga ngo ujya mu gihugu cyose mu gihugu hose ntibakuze
ubundi posanzwe ariko niyo umuntu yitabye imana nk'ibyo byangombwa serivisi zibishinzwe zirongera zikabyisubiza zikabibika kugira ngo batabikoresha mu buryo bunyuranye n'amategeko ndumva aho ngaho tutabitindaho ahubwo komisiyo ishinzwe amatora yakoresheje ubuswa busesuye ntabwo icyo kintu yari kugishingira tubwire ingaruka noneho zirambye
ibyo ngibyo uvuze nibyo ariko rero kuko wavugaga uti ingaruka ku bantu n'ingaruka ku bantu bamwe na bamwe n'ingaruka ku baturage muri rusange yewe n'ingaruka ku karere ku bantu bamwe na bamwe urabona baravuga ati ntitwafunga umuntu tutamuhimbiye baramuhimbira uko bamuhimbira bazahimbira n'abandi bafatanyije nawe bafate nk'abantu Diane ajyanye n'abantu ijana mwene data ajyanye n'abantu ijana kandi abo bazajyana nibyo nakubwiraga ntabwo ari abaturage ruseseka ni abantu bazabashaka kwikiza bo noneho ingaruka iko nakubwiraga nti hari ibyo bametiriza n'ibyo batametiriza nibyo ibyo bametiriza bazakora ibyo by'ubwicanyi bagende bintimida abantu barenga ikomeza ikore cyokora kuko bihitana abantu kandi bitwara abantu bari bafite u Rwanda akamaro urumva bigira n'ingaruka ku mutungo kuri development y'igihugu ikindi babitangaho amafaranga menshi ayo mafaranga batanga ku byerekeye abantu bajya kubeshya guhimba ibintu ayo mafaranga batanga kuri ariya matora mu by'ukuri atagumye no kubaho uko yarangiye ayo mafaranga ejo bundi numvise Kagame avuga ngo ngarambe avuga ngo sekretari wa FPR uragomba kwambara neza ngo bakajya mu bukwe ayo mafaranga kwambara neza ni ukwambara imyenda ya Kagame ama t-shirt ibiki byose niba ayo mafaranga yose abaturage bazajya aho bazayakura sinahazi ni amafaranga y'u Rwanda apfa ubusa amafaranga bakoresha baje n'ahangaha bazunguruka mu Buraya hose no muri Amerika ni amafaranga apfa ubusa yagombye kugira akamaro kubaka amashuri iyo ni ingaruka ikomeye cyane ku mibereho y'abanyarwanda ikindi rero ku byerekeye
akarere
bizagiraho impact naho ikomeye kubera iki kubera ko Kagame urabona nk'igihe uriya perezida Kikwete yamubwiraga ati nyahureka umvikana n'abandi banyarwanda noneho mukore inama
mu
biganiro hanyuma muri uko mwese muri abanyarwanda muri uko mwabaho mushyiraho system yo gushyiraho ubutegetsi binyuze muri demokarasi hanyuma mutere imbere dufatanye ibyo